na jono yowari kakuta Museveni kibuhabulu alabu dene sekula vula yena abantu bonaba nendo oza yokutabula emirembe mugwanga nti eyabalula ya kusirira okulabula kuno President Museveni ya kukoze nga sinzira mulukungana gagade wako bie mubitundo ebya district ye mubendi babadde nga gulawo okunoonya akalulu akoba President inga yagala ekisanja ekirala demu akulembere Uganda nga akanoonyeza bitundu bya Buganda. President Museveni agambye nti waliwo abantu abalowooza nti basobola okuzannyira ku mirembe egyaleetebwa gavumenti era gy'amaze ebbanga nga alwanirira, kale nga n'olw'ensonga eyo ategeezezza nti agenda kufaafaganana buli muntu yenna alina ekirowoozo kino era n'alabula nti ente enaafa ekomba ku mbazzi.
Ensonga ku Uganda ezisooka emirembe ate ekyo waliwo agenda kutabula emirembe egyo waliwo waliwo abazanyazanya naye mbakakaso omunyankola n'olugero olugamba nti erikwenda kufa erikwenda kufunjireta bakitegede erikwenda kufa erigate mpango n'olugero lwalunyankola olugamba nti ente enatera okufa ekumba ku mbazi nesanga embazi eyawo negikombaku gwete n'okomba ku mbazi olonya ki.
Wabula President Museveni bwabadde mu bitundu bye mubende abantu bena abayitidde mu nteekateeka NRM gy'ereetedde mu nsonga z'ebyobulamu enguudo kw'ossa n'ebyenjigiriza mu kisanja ekijja ate era n'asuubiza nti mubende egenda kwebwa etendekero oba yunivasite okufaananako ne disitulikiti endala 18 zinnansangwa nga 12 ku zo zaweebwa dda yunivasite eza gavumenti era nti ne mubende nayo egenda kutuuka ku kkula lino
ezaffe ezedda 18 z'abazungu buli emu tulina kuzimbamu yunivasite emu ya gavumenti kati twakazimba universities mu zones 12 wasigadde mukaga mbende emukezo mukaga n'olwekyo kati munsomozeza tugenda mubende eyawamu enkadde tugenda okufuna ekifo tuteke mu university eyamu kubanga balala balina teso balina lango balina atweri balina ankore bunyoro usoga namwe mulina okufuna
era abemubende President Museveni abawadde essuubi n'obweyamo nga bwe wataliwo muntu yenna agenda kuddamu kubasengula ku ttaka lyabwe era n'abakakasa nti gavumenti egenda kuwa bannannyini ttaka ssente olunna abantu batuule entende emitima gitebenkerewamu nga mpawo muntu yenna abayuuza
tebanasobola kugoba ate obusuulu buliko ekikomo sibwa busuubuzi kati ebya land fund nsanyusa okulaba abantu bange benkola nabo batandise okutegeera ekigambo ekyo kya land fund tugenda kucyongeramu amaanyi tusasule ba landlords abebibanja basigale ku ttaka lyabwe ate yabatawanya ate n'abamayiro nabo bafuna akasente bagende bakole emirala tuba bakwita kutawulula separate bagiyita kutawulula tubatawulule owetaka agende afune sente azimbe ehoteri oba akole emirala nayini kibanja n'asigale mu kibanja kye.